exclusive from ZambianTunes.com.
Sanika kala neka, nilitka suwa kuli ineka saka sanika. Sometimes ni ma wondering, ano una monga uma meka. I came to realize, kuti mami uli better. Chabe unisie na chilaka kukulanga so chabe umvesa na chilaka uone kalaka kuziwa na naiwe baby ni baraka ngasi na kuone mtima wanga umalaka laka chioneka iwe na ine ni one love nanga wa itima ye wananga si one love kazi wa mushe mwanga iwe afunika zina mwanga sinyorita ndiwe mama sita mama mia mita kupenda paka mushu wa dunia nipase chance nipase kona love.
One more chance and life. 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 One more chance and life.
Siku nyingi penzi langu na kufikiri penzo nalo nipahani ni ya kiasi na mina kuwahidi takupenda kwa makini nitakushikiria na wala sinto kwachi hata wakipunda mimi sinto jalipi kwani pene ni ya penzi ndipo panaji na lithamini penzi lako kwa umetuli na wena minie kichitumiliane tushikamane baby na wala tusiachane usipende sikiliza wanayosema mitahan waweza kukutanga upate kwa ani tafadhali nisikilize kwa makini mapenzi ni ya wawili na watatu mutunganishe.
One more chance and life. One more chance and life. One more chance and life. Nikuze vili kumutima kwanga. One more chance and life. One more chance and life. One more chance and life. Nikuze vili kumutima kwanga.
Ten months I got you. Get busy senezane. DJ Vibes. DJ Mofire got you. Apa nili baltri kika penangani pase kwa star.
ZambianTunes.com.